Mañana kuamshoke kuimini kubusuku kulusizi kona vuyo imi mbeleze zililo ujalo ubomi Nazo ezimbini azifanishi kuyinqele kulilanga kuzolile imimoya kuyafiwa kuyazalwa bayavela bayashona bunjalo ubomi Yeah.